Jazzy Boy running at
soundcloud.co.
Yeah.
Sugar Rap
Jesus. Drift. Check.
J Cash.
Hey, Jazzy Boy. We got another one.
Hola.
Excuse my French. Let's go.
Together, boy, chabakona, pokos.
Pokos.
Kavali dwe, kaende dwe, he will tell us.
Tell us.
If it comes, it to dance. Chala pushani na pa cafe panshi. No kupela popisi nangu chansi. Ati pokos.
Nichini kichini na pokos.
Pokos. Pokos.
Baby, tirangize pokos.
Pokos. Pokos.
Vina tikumbu ina pokos. Leka nikateko pokos. Kero tikonka ko pokos. Kazi shaking a don't you pose. Yo pokos, pokos. Shuzi wa mwana kazi ni pokos.
Pokos, pokos.
Sara lina siri za jiwe kosi. Hapa na vala meso but I can feel it. Iyo mbuyo ili na ability. Nizaiko papati ndine okwa tila songa fika bondi ni jiriti. But I wanna have you for the night. Ziba kutia msingo for the night. Iwe ndiwe pie ili weo cooked. I wouldn't mind to have a bite. Japa nienda kuma zero chakuti. Iyo poko unachosa kuti. Zina ndiwe beauty. Hello sindine kapokola but wanimi ya futi.
Icho chigelo boy ichaba kona kokosi.
Pokos.
Kavali dwe, kaende dwe, he will tell us.
Tell us.
If it comes, it to dance. Chala pushani na pa cafe panshi. No kupela popisi nangu chansi. Ati pokos.
Nichini kichini na pokos. Baby tirangize pokos.
Pokos, pokos.
Vina tikumbwi na pokos. Leka nikateko pokos. Gero tikonka ko pokos. Kazi shaking a dirty pose. Yo pokos.
Ndina drifter Jekash. Ama gelo noti cheki ni cash. Ivila fuka mana panshi. Tukuso wele fwe venda na cash. Nshi wala nebo nangu shapa. Kuchilisha pa cafe wacha. Iti chena chifwaya ava kwata. Noti wagaya wa shikwata. Mona madansi chava na yo. Imisha nine chafulunga nyama yo. Nalachi senda ndeya na cho. Ili ashini wabili koma kodo. Kelo
boy chava kona pokos.
Pokos. Kavali dwe, kaende dwe, he will tell us.
Tell us.
If it comes, it to dance. Chala pushani na pa cafe panshi. No kupela popisi nangu chansi. Ati pokos.
Nichini kichini na pokos.
Pokos, pokos.
Baby tirangize pokos.
Pokos, pokos.
Vina tikumbwi na pokos. Leka nikateko pokos. Gero tikonka ko pokos. Kazi shaking a don't you pose. Yo pokos. Shuzi wa mwana kazi ni bokosi.
Bokola.
Bokosi. Sara lina siriza ndiwe kosi.
Ndiwe kosi. Nankalila brokso na gula maroundi. Yama boss 4 na makevu. Sindiwe S4. Ndiwe S6 edge. Let's go. Bokosi. Yasoko niza chalo manje weswa. Ileta kulima lokosi. Iwe ni kebo vonse ninga vale. Kasote bati noma sokosi. Ndiwe dragine na kosi. So addictive yo bokosi. Ni HD pa mafotos. Shepu yako kuna yeve potod. So achan ka slip off. We kana tauli G12. Chimone ka fly na chibova. Yeve si boza tidions. Na cash chitafye picture. Shishita kamon chitafye picture. Uli certified dini Nike. Iwe si round ili cha Nike.
Chigelo boy chava kona pokos.
Pokos.
Kavali dwe, kaende dwe, he will tell us.
Tell us.
If it comes it to dance. Chala pushani na pa cafe panshi. No kupela popisi nangu chansi. Ati pokos.
Nichini kichini na pokos.
Pokos, pokos.
Baby tirangize pokos.
Pokos, pokos.
Yes. It's your boy Jizo, aka Rancha Boy. Respect to the big boss. One commando in the city. Devote the violence. Oscar Wafo, Choma Futa, Emmanuel Mayuka, Wada Cho, Young Don, Yudo,
Jazzy Boy Production, ladies and gentlemen.